kukwereka fami Bahora ribas umuntu aba waranjani umutima No you I'm so proud of you Iyo nibutse ko ari wowe Tatuza simbunza umutima It's you and me And we meant to be one Sinagutana takara tuza sasa na you my family
Tiremo namo avec toi
Nobody wanyumva nkawe uzahora by my side Muzamuzimanire ntaza ngumutetashe Numwe wanyumva nkawe uzahora by my side Muzamuzimanire Sinavaburi So magnetic Ni wowe standard yanje Unyuzuri zinzozi Ngaho ngwino mbere umwami Kazi nanjye nzakubera umwami For real I hope you see that I need you more My feelings are real biba bindi mo Jambo niravuma Nago nzayipusha ubusa Iyo nsize nenda guhera Na time ikanga kugenda
Tiremo namo, avec toi je suis bon Djeni wanamo, mon amo
Remano, you, wihorera on my side Nobody wanyumva nkawe uzahora by my side Nuzamuzimanire ntaza ngumutetashe Numwe wanyumva nkawe uzahora by my side